wish me up. Now let me kick you same window, you for ya. Ina wini ina kwana, nate ina wini ina kwana. Kaso ankali kos kos kitu ya. Nure kita shima ya ali na kunya. Kisa me shida me lele bi.
Yeah.